segelele evuke kuseni endaweni emnyama yezwe amazwe aphezulu ekhala kakhulu kibuka ifoni yami ukubona izihloko zezindaba ukubona izihloko zezindaba iphukile
Ukubona izihloko zezindaba